chitwe baze obulungi bwe mukama yatukolera emisana n'ekiro ebyo byolaba ebikoso bulamu abimalawo woba ng'omwesize
Yesu
avuga
obukumi
n'obukumi bwaba malayika ebintu byonna biri mu mikono gye mujje tumwebaze oyo Yesu ow'ekisa
Yesu
avuga obukumi n'obukumi bwaba malayika ebintu byonna Mujje tumwebaze oyo Yesu ow'ekisa Zenakiraba buliromu wa mukama Omutima gwonga tomukisisa Ebizibu byo abisako mutima Abikolako chinachimu mwesikwa
Yesu
avuga Obukumi n'obukumi bwaba malayika Tugenda biri mu mikono gye Mujje tumwebaze oyo Yesu ow'ekisa
Yesu
avuga Obukumi n'obukumi bwaba malayika Ebitugenda biri mu mikono gye Mujje tumwebaze oyo Yesu ow'ekisa Echo chimara, echi singo bukuru Gwe mutima gwo, oku wanga gwe basa
Yesu
avuga Obukumi n'obukumi, bwaba malayika Ebintu byonna biri mu mikono gye Mujje tumwebaze oyo Yesu ow'ekisa
Yesu
avuga Obukumi n'obukumi bwaba malayika Ebintu byonna biri mu mikono gye Mujje tumwebaze oyo Yesu ow'ekisa